nawe. Siku yako inakuja one day. Dunia mviringo, eh, eh. Watch how you move na rafiki zako. Wolves in sheep's clothing.